Nshuti mukunda radio ijwi rya Amerika, mbashimiye ko muteze amatwi iki kiganiro, mbahaye ikaze rero. Muri iki kiganiro turi kumwe na Ephrem Mugobo Kanshuro, akora muri Centre de Santé ya Avega Irwamagana, akaba atuye mu kagari ka Cyase Makamba, akarere ka Ngoma. Hanyuma turi kumwe na Jean-Paul Dushimimana, we yiga muri Isaïe mu Rubirizi. Turi kumwe kandi na Mutabaruka Romuald, we abi Kigali. Romuald, ubundi ukora iki?
Uri ndi umwarimu ukore Inatec Université y'ubuhinzi, ikoranabuhanga n'uburezi y'ikibungo.
Murakoze cyane rero, ndabashimiye ko mwitabiriye iki kiganiro. Iki kiganiro tugiye kuvuga ku bworoherane. Umutumirwa wacu ni Ephrem Mugobo Kanshuro. None Mugobo Kanshuro, ubworoherane ubwumva ute?
Muri make, ubworoherane nko kwijambo risobanura ubwaryo, harimo koroshya, harimo guca bugufi kandi ukanitwararika mu kubanira neza abandi. Nubare igisobanuro cya mbere natanga ku bworoherane. Igisobanuro cya kabiri, ubworoherane kandi bushingiye ko abo muba muri kumwe mu mibanire y'abantu n'abandi, hari abo muba mudahuje imyumvire, ibitekerezo, amatwara, imico, amadini n'ibindi. Ikindi gisobanuro cya gatatu, ubworoherane ni ukubahiriza uburenganzira bw'abandi, ko ubwawe butangirira aho ubw'abandi burangirira, cyangwa ubwawe bukarangirira aho ubw'abandi butangirira. Numva muri make ubworoherane no iyo definition nabuha.
Yee, nicyo gisobanura ubuhaye. None Mutabaruka Romuald, hari ikibazo ufite ku bworoherane?
Ephrem duhaye igisobanuro uko abyumva, ariko numva bidahagije. Numva harimo izindi ngingo yakongeramo, kuko ahereye ku iyo jambo harimo koroha. Numvise atavuzemo ya n'icyo kubabarira, numva nicyo cyaba kirimo. Ndashaka kumubaza niba yemera ko no kubabarira birimo mu bworoherane.
Birumvikana ko mu bworoherane kubabarira nabyo bizamo, kubera ko kuri iyi si dutuye nta muntu wavuga ko yaba ari parufe, intungane. Abantu bavuga ngo barahinduka uko bukeye uko bwije, ushobora gukora neza uyu munsi, ejo ntamuhuye n'ikibazo. Ni ukuvuga rero ko ugize ikibazo byanze bikunze ugerageza guca bugufi ukamwumva, byaba ngombwa akaba agahanwa, ariko agahanwa nabwo mu buryo bunyuze, ko bajya baca n'umugani mu Kilatini bati qui bene amat bene castigat, bivuze ngo iyo ukunda umuntu, iyo ukunda sosiyete, niyo uyihannye uyihana neza. Numva aho ngaho nta gusubiza.
Mutabaruka Romuald, uranyuzwe?
Ndanyuzwe.
Yego, noneho nimba ufite n'ikindi kibazo uba wihanganye na Jean-Paul Dushimimana. Nawe Jean-Paul, hari ikibazo ufite?
Kugira ngo ubworoherane bubaho, avuzemo ko ikintu cyo guhana. None mu gihugu nk'iki ngiki cyabayemo amahano, byagenda gute ngo ubworoherane bwubahirizwe ariko butabangamiye ubutabera?
Ije byose ubworoherane ugomba kubaho, ariko ubutabera mu gihe hagaragaye ko icyaha gihari ugomba kuza ku isonga, umuntu agahabwa uburenganzira bwo kuba yarenganurwa, kandi by'umwihariko agashyiraho n'umwunganira, donc droit à l'assistance. Ni ukuvuga ngo umuntu yakoze icyaha yafashwe agashyikirizwa ubutabera, abafite uburenganzira bwo gushaka umwunganira mu mategeko kugira ngo ubwo butabera bugaragare,
kandi bukorwe mu mucyo,
muri transparence. Ubutabera bugomba kugaragara, ariko nanone mu bworoherane.
Tutarajya kure, hari akantu wavuze ko uburenganzira bw'umuntu burangirira aho ubw'abandi butangirira, ariko n'ubw'abandi bukarangirira aho ubwawe butangirira. Ibyo bintu uko numva ari ni ikintu gifunze nta rusohokero. Ubwo se byo wabisobanura ute, Ephrem? We,
ni ukuvuga ko mu bworoherane nk'uko nabivuze ko bushingiye ahanini mu kubahiriza uburenganzira bw'abandi. Ni ukuvuga ngo umuntu uko abana n'abandi agomba kumenya ko atagomba gukandagira ubwo burenganzira bwabo, agahora iteka byitwararitse, nta muntu usumba undi imbere y'amategeko.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turimo turaganira ku bworoherane. Abatumirwa bacu ni Mugobo Kanshuro Ephrem, Mutabaruka Romuald na Jean-Paul Dushimimana. Mutabaruka,
yego.
Ye, nanone umwanya ni uwawe rero.
Ephrem, ndumva avuga abantu bari hamwe cyangwa se babana mu gihugu, nibaza niba bo ubwabo bonyine nta wafasha koroherana byakunda cyangwa niba ubuyobozi ari ngombwa cyangwa ubuyobozi bushobora kuvuga ukwabwo n'abantu bashobora koroherana yenda ubuyobozi butagombye kugira icyo bubikoraho aho ngaho nagira numve atubwire impamvu ari ngombwa kandi cyane cyane niba n'ubuyobozi hari icyo bubikoraho cyangwa se abaturage bo mu gihugu bashobora kwibanira gutya bakashobora koroherana nta wundi ubibategetse.
Efrem
ndamwumva. Ubundi kugira ngo sosiyete ibe nziza hageramo ikintu umuntu yakwita harmonization, hagomba kuba harimo uruhare rw'ubuyobozi. Ubwo buyobozi bugomba kuba arbitre hagati y'abavukagihugu. Abaturage by'umwihariko ubwo bworoherane bagomba kubwigishwa, ikindi bakanamenya ko uburenganzira bwabo bakabuharanira, ikindi bakanamenya kubaha abandi muri rusange. Ariko uruhare rw'ubuyobozi ni ngombwa, kuko iyo hari imiyoborere myiza abaturage bumva vuba ubwo burenganzira bwabo no kubaha iby'abandi mu rukundo.
Jean Paul,
mu gihugu nka Nigeria hari amacakubiri ashingiye ku madini. Hakorwa iki nka leta no ku bayobozi b'amadini ubwabo kugira ngo hazemo ubworoherane hagati y'amadini cyane cyane iby'abayisilamu n'iby'abakirisitu?
Ngawe frame we
birumvikana mu gihugu nka kiriya cyo kirimo amadini ashyamiranye, ubwa mbere agomba kubaho kampanye de pacification.
Ni ukuvuga
ubuyobozi bwa Nigeria bwafata iya mbere bugahaguruka ukegera abaturage mu mpande zose zigize igihugu muri za federation zigize Nigeria, noneho bakageza kubigisha ko nta mpamvu yo gushwana. Ugushwana birasenya, bibasenyera igihugu, bagatanga ituze mu gihugu, bakabigisha ko ntacyo bageraho bategeranye kugira ngo batahirize umugozi umwe.
N'abayobozi b'ayo madini ariko bagomba kubigiramo uruhare nabo muri uko kwigisha abaturage.
Nabo bagomba kubigiramo uruhare kubera ko buri gihe amadini arahura, arahura ku wa gatanu, arahura ku wa gatandatu, arahura ku cyumweru, n'abayobozi bakabigiramo uruhare. Ariko by'umwihariko ubuyobozi bukabatera ingabo mu bitugu kubera ko ari bwo buri ku isonga nka rubitre y'igihugu. Noneho kandi ukabegera nta hantu na hamwe babogamiye, kuko iyo babogamiye ahantu bikagaragara, aho kugira ngo bahoshe ya myiryane irushaho gufata indi ntera.
Mutabaruka, hari ikindi kibazo nawe waba ufite?
Nashaka kubaza Efrem ikindi kibazo. Ijambo ubworohere ntabwo ari ijambo rikunze gukoreshwa cyane. Ingero yagiye duha ziraganisha ku bihugu birimo byagezemo ibibazo by'imiryane, intambara, ndetse n'urugero atanga u Rwanda rwayo mu jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ariko iyo jambo ntabwo rikoreshwa cyane, usanga no mu Rwanda ni gake barikoresha. Bakoresha guhenda umutekano, amahoro, ushaka kumva niba aho bihuriye. Ni ijambo ribumbye ayo yose ryasimbura yabibanisha ateyo magambo. Ni amahoro, ni umutekano cyangwa
ubwiyunge.
Ubworoherane bibyara byose
n'ubwiyunge.
Ubwiyunge ndetse twavugana no violence, ko kwibohora yenda nta utagize uwangamira
udakoresheje imbaraga
ajyaheze kuduha ihuriro riri hagati y'ayo magambo.
Efrem we, naho nahawe rero
igipimo cy'ubworoherane gihuriramo ibintu byinshi. Igipimo cy'ubworoherane hano gishingiye ku mutekano n'amahoro mu bavukagihugu mu gihugu. Kindi hari ubworoherane, haba hari ubwiyunge, hari ubumwe, ariko cyane cyane uhasanga ubusabane bw'abavukagihugu. Ni ukuvuga ngo amagambo yuzuzanya usanga rwose utayatandukanya ku buryo aza yuzuza ubworoherane.
Uburyo ryabariya byaye yose ari ryo rikuru kuri ayo ngayo.
Ni ukuvuga ngo ubworoherane iyo bubayeho na biriya byose n'umutekano n'amahoro byanze bikunze bigerwaho, kubera ko habayeho kumva abandi, koroshya, guca bugufi, ukamenya icyo mugenzi wawe ashaka, ko byanze bikunze nawe hagomba kubaho reciprocity, ugomba kugisubizwa nawe ukeneye amahoro, ukeneye umutekano. Ariko by'umwihariko ubworoherane niyo nkingi kanangazi yo kugira ngo haboneke na biriya bipimo bishingiye ku mutekano, amahoro, ubumwe, ubwiyunge, ubusabane, byanze bikunze ubworoherane bwo gufatiye runini kugira ngo biriya byose twavuze mu gihugu bishobore kugerwaho.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turimo turaganira ku bworoherane. Efrem, nanjye mfite akabazo. Twibanze ku bihugu muri za sosiyete, ariko rero noneho muri sosiyete harimo n'imiryango, abana, umugabo n'umugore mu muryango, bo ubworoherane burabareba iwabo
rwose? Mu muryango ubworoherane burabareba, kuvuga ngo bajya baca n'umugani ngo urugo ruvuze induru byanze bikunze rwasenyuka. Ariko by'umwihariko ni ukuvuga ngo nta zibana zidakomanya amahembe. Muri sosiyete umugabo, umugore, abana bashobora gushwana, ariko iyo hatabaye umwe ugerageza guca bugufi ngo yiyoroshye byanze bikunze rwa rugo rujya kukarubanda. Ariko iyo habayeho ubworoherane bwo kumenya uburyo utwara mugenzi wawe ko ibyo byose za komportema abantu baba badahuje, wabona azamutse akagerageza guca bugufi byanze bikunze iyo famiye, iyo foye iba nziza.
Ariko bitavuze yuko hari ugomba guhunga inshingano ze ngo ni ukwiyoroshya ngo ni ubworoherane.
Oya, ntibivuze ko uwari wese afite inshingano mu rugo, ariko iyo bigaragaye ko agiye kuzamo konfuri, amahane, harimo ufata iya mbere by'umwihariko umugabo kugira ngo haboneke umutekano muri urwo rugo, ushobora no gukongeza abaturanyi. Bajya bavuga ko umugabo, umugore ari abazimyamuriro, byanjye bavuga ngo umuntu ajundika amazi. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo kugerageza guca bugufi kugira ngo umuriro utaka mu rugo, kubera ko kubaka aribyo birama.
Jean Paul, hari akabazo kanyuma ufite ko nduzi igihe kirimo kitugendana?
Mu Rwanda batuye ku midugudu ingo zegeranye, hari ingo nk'ebyiri usanga zitanye ibibazo ababyeyi badacana uw'akabazo. Hakorwa iki kugira ngo abana batazamukira muri ibyo bibazo, bazamuke bafite ubworoherane hagati yabo ubwabo?
Efrem we,
ndabyumva. Mu Rwanda mu midugudu, muri iyo midugudu ibyo ari byose harimo ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nta muntu wagomba gukandagira uburenganzira bw'abandi. Ko mwamwegeranye ugomba kumenya gucunga ibyawe, ukubahiriza n'iby'abandi.
Bityo rero birumvikana yuko ari kuko yarabajije abana bakura bate?
Ubana hagati y'abana.
Efrem,
abana umwana burya uko umucunze niko akura. Iyo umucunze nabi byanze bikunze akura nabi. Mu giti kigororwa kikiri gito, ababyeyi niho bafite uruhare rukomeye mu kubungabunga uburere bw'abana.
Noneho rero muri ibyo bikorwa tuvuge nk'ubuyobozi bugafasha nk'ingo ebyiri zishyamiranye ku tubazo runaka mu mudugudu, ubwo ni uburyo bwo kurera abana ngo namwe muzakure mumenye ko ibibazo bibaho, mumenye ariko no kubikemura, mumenye koroherana? Nicyo bishatse kuvuga?
Abana ibyo byose ingero nziza ababazireba cy'umutoje ari cyiza aba yakibonye.
Jean Paul, urumva unyuzwaho ngaho?
Ese ubworoherane hagati y'abantu bushobora kuba ari volontaire cyangwa involontaire nka pression ikiba kizwiho bishobora gukunda?
Mbese ubushake cyangwa habagombye izindi ngufu, nicyo bishatse kuvuga? Efrem,
ibyo byose ubworoherane numva ari volontaire
n'ubushake,
ariko iteka hakabamo arbitrage y'ubuyobozi. Ntabwo wavuga ngo ubuyobozi uterera iyo ngo umuntu azorohera abandi cyangwa azakandagira uburenganzira bwabo. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi iteka ugomba kubaba hafi, ntawikoreye ibintu mu kajagari.
Mutabaruka we,
yego,
nawe hari akabazo ka nyuma waba ufite?
Akabazo ka nyuma nari ngafite ku buyobozi. Twumvishe uruhare runini rukomeye kugira ngo ubworoherane bubeho, ubuyobozi bugiramo koko uruhare rukomeye. Ariko aho nibaje niba bwo hatari igihari bwasabwa ko korohera nk'abo buyobora, nk'iyo hari amakimbirane twatangira rwo mu Rwanda yatangiye kera cyane cyane kuva ibya politiki itangiye kubaho, hari igihe n'ubuyobozi bushobora kuba batabwishimiye abayoborwa. Aho naho nabwo ntabwo bwasabwa kujya bworohera abo buyobora rimwe na rimwe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza.
Efrem we,
birumvikana ko ubuyobozi ahanini iyo ari bwiza, iyo hari imiyoborere myiza byanze bikunze hagomba kubaho ubworoherane mu bayobora. Ntabwo babaho kubahima cyangwa ngo uyobora umusabe ibintu nawe wumva ko utashyira mu bikorwa. Hagomba kubaho ubworoherane, ukamenya ko uyobora umubereye ijisho yo kumuganisha heza amureba kugira ngo igihugu gishushe gutera imbere. Ariko ni ukuvuga ngo ku mpande zose, haba ubuyobozi haba uyoborwa, hagomba kubaho ubwuzuzanye cyane cyane bushingiye ku bworoherane.
Mutabaruka, uranyuzwe se?
Abasore bishatse kuvuga ko kuba ubuyobozi bwakoroha ari ukuba ubuyobozi bwiza. Twavuga ko ubuyobozi bwiza cyangwa ubuyobozi bworoha ni ubuyobozi bwiza, tukavuga ko ari ukubimeze. Ya arbitrage ikaba ari kisobanuye?
Ntumva ari ibyo.
Umutumirwa wacu Mugoboka Nshuro Efrem ukora muri Centre de Sante Avega Rwamagana, ariko yigeze no kuba umunyamakuru akorera Radio Izuba hagati aho ngaho, inshuti za Radio Ijwi ry'Amerika nabyo nari nibagiye kubibabwira. Efrem rero ndagushimiye cyane.
Murakoze.
Mutabaruka Romuald ni umwarimu muri Natec, ndagushimiye cyane.
Urakoze.
Jean-Paul Dushimimana ni umunyeshuri muri Zaye hariya I Kigali mu Rubirizi, ndagushimiye cyane.
Ndabashimiye namwe kandi murakoze ibiganiro byiza mutugezaho.
Ye, mugira umunsi mwiza mwese.
Yego.
Murakoze.